ɛne ɛna de pa sɛ saa kwasi wo de aka ho na sɛbi o nim nipa o fɛ na kɔɛ bi me wie me first degree Human Resource Management ɔwɔ Ornish University 2008 nti mengbɔn fɛ akyire bi ɛ saa ansa na wobɛdu university awie wo first degree no ɔbɛne sɛ wobɛka ne sɛ wakɔ school just after school no mewie menam kɔyɛ me national service wɔ PMMC nti after PMC no mespɔte opportunity sɛ wɔ around ɛna me sɛ mamemfa school no M20 na memfa business nktoa so nti mene amakɔ school.
Okay, nti baabi a wokɔduru yɛ ɛyɛ hefa pɔten sɛnea wokyerɛ ma anapa yi
my first degree.
Why your first degree?
Yes, please.
Okay. And so we can say, Paddy, you cry, no, on co-school, and now they'll be to me cry, Kujina Parliament, Akasa, Eddie Ama Akwetia constituency, to say, Sabi, bro, for cry, or Becano Crano, and who be a dear man, Kwame? No, you are no saying.
The fact that I'll be a lawyer no, and just say, I know no number of where we are in that. My course school, no, yeah, bro, for now, the edition idea, I'll be doing it at this stage. And my number of where I'll be coming to me.